inaitwa Soul.
Sawa, nina wapenzi wengi, ila nampenda ni yeye, nampenda ni yeye. Jamani mnielewe, kichwa kina mambo mengi, ila nakendesha ni yeye. Asije vimba vichwa, msimwambie ni yeye, mwambie ni jina langu fulani abadani.
Records.